Isithombe seshumi nesithupha. U-Abraham nezinkanyezi. Ngcwadi kaGenesis chapter 15, siqale ivesi lokuqala sigcine kusahloko seshumi nesikhombisa evesi leshumi nanhlanu. Emva kokuba u-Abraham esesindise uLot nabantu, uLot waphindela eSodom. UNkulunkulu wakhuluma no-Abraham. Ungesabi, Abraham. Ngiyihawu lakho. Ngizokuvikela. Umvuzo wakho loyo. UNkulunkulu wabuye wathi uzomnika lelizwe ukuba aliphathe. UNkulunkulu wayekhuluma ngezwe laseKhanani. Kodwa u-Abraham wayephatheke kabi ngoba uNkulunkulu wayengamniki indodana ezoba indlalifa. Ngenxa lokho uNkulunkulu wakhiphela ngaphandle wathi, buka, zama ukubala izinkanyezi. Uzoba nesizukulwane esingaka. U-Abraham wazikholwa izithembiso sikaNkulunkulu, yize ayengakabi nazo izingane. NoNkulunkulu wayenelisekile ngo-Abraham. Bangani, uNkulunkulu ufuna sikholwe futhi silalele izwi lencwadi yakhe, iBhayibheli. Ngoba uNkulunkulu nosomandla uphezu konke. Futhi sizozithola isithembiso kaNkulunkulu njengoba u-Abraham asithola. Sizokutshela ngalokhu emva kwesikhathi.